wabadde wabunkenge kupake enkadde mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala ab'ekitongole kya KCCA babadde bamenya obuduuka obadde mu kifo awafuulibwa akatale abatakisi ne balowooza nti abagagga abalina ploti mu paaka eyo be bazzeemu okubalumba. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko emabega abagagga be bagamba okuba ne ploti mu paaka baali baagala okuddiza paaka eyo ne kireetawo obunkenke mu kibuga era abatakisi baadde bamanyi nti y'ensonga izzeemu. Abagoba ba taxi abadde batutte emmotoka zaabwe mu galagi bonna baziggyeeyo enkya leero ne bazizza mu paaka oyo olw'enejjula nga bagamba nti bandisanga paaka yatwaliddwa mbikwekweta ebigenda mu maaso. Bagamba nti bakedde kutuuza bakulembeze baabwe mu kibiina kya Wutof babannyonnyole ku bigenda mu maaso mu paaka yaabwe.
Muhammad Kawoya, nga ndi dereva kugaba stage, twagala okuinfominga n'okutegeeza ekyombo kya KCCA. Bambi buli kye mukola, mutegeezeeko obutuufu. Mukima nga kikwata ku taxi industry. Tebadereva banno bategeeza, temwebaka kubulizaako. Temwebaka kubulizaako kubanga ebintu byatabuse we twogerera. Zidereva nabeeranga essimu kweri, kuba kano akatale bwoba okamanya akali mu paaka. Kitegeeza dakika ntono nnyo ojja kuba oli mu paaka ng'okoze ekyokola ki? Kyoyagala. Okiwa pulezidenti yatuwe mabega wali abagagga baali bazze okumenya paaka eno. Yayimirira n'agamba agenda kusasula bannannyini poloti ezo eziri mu paaka. Naye kyannaku nti ate batandika okulaba ebikolwa bino nga bikomyewo. Okiwa pulezidenti wamu ne bakama bapa batutwala KCCA bambi ffe tuli bantu ba wansi.
Wabula tukitegedde konti KCCA yabadde emenya akatale akabadde mu paaka olaba taxi kwekwekengera nti bandibange ebikwekweto bakola byakubagoba mu paaka eyo.